tunafunga tumita
Jay drama otu
Tukifoka wafoki yani waste time I swear Wanalazimika kufosi lako Ilipo jamu wanapea Wanajezo vitwa na moshi Ando sosi ya kongea Kinachozunisha Wanakupia fona tupa chemba tunashare Nasi sometime Sometime tunachungulia Yani sometime tunapata Sometime wamefuria Yani sometime katu nacheka Sometime tunawakazia Yani sometime watunaga pesha kwenye utamu ndo tunakulia Yani kidondosha tenzi na mwalda kesi Hakuna shenze neba Otendezi hawa kipewa biti hawa nyoshe lsadati Tigos gozi vingasti mabitozi Mabuki ambu wana dream ya kuwa mabilo neafu So smart
Nao tunawaza tuku invest Na nikituo mwanza
Mwewe
Inashangaza kuni disrespect Na na ototo awili kama wewe So ashamba so vilaza Nanda kama wewe
Halawa
Wapi unafala kwa mawewe
Nchochea kuni afa mjuku pika Nkuleta huni kwa alo pigika Nikupesa lio afu nipigie Nikuzoa maji ya lo magika Nipeni kipaza ni wachanie Dada zenu wanafali jika Kusanyi keni buku mtimia Ili mbunje history tuluandika
Chap chap chap
Tunazima ta Eta zona aibika
Bebe
Tunafunga tumita Masikia yote kwenye speaker
Leo
When you hate to chill
Leo, leo
Yani siyo siri
Leo, leo
Tunatumia na kukria
Aya, luka na mimi Kiluka na mimi na luka na nyinyi na luka na nyinyi
na luka na nyinyi
nikiluka na nyinyi na luka na mimi luka na mimi
luka na mimi
kiluka na mimi na luka na nyinyi na luka na nyinyi Trust me, sitaki kusikia sorry Ukinitia doa na kutia dole Na kuambia pole Ukinipandishia mori Na kugeia pen na kuambia uchore It's mambos na wenyewe manze na wenyewe Ndo sisi so
yo yo
Pe this spring na kujikanga tu merishi Bro!
Tunazima to Heta zona aibika
Bebe zimeja
Tunafunga tumita Masikia yote kwenye speaker
Leo, leo
When you hate to chill
Leo, leo
Yani siyo siri
Leo, leo
Tunatumia na kukria bill
Look at you The opportunity does not matter
Woo, woo
Jenga do No fun
No fun no.
Hate, hate We own it We own it
We hey. Own it
20 1-9-20
Drop Hello money
Tunafunga tumita Masikia yote kwenye speaker